Isomo rya 91. Yesu yazutse. Yesu amaze gupfa, hari umugabo w'umukire witwaga Yozefu wasabye Pilato uruhushya rwo kumukura ku giti. Yafashe umurambo wa Yesu awuzingira mu mwenda mwiza cyane, awusiga imibavu maze awushyira mu mva nshya, abwira abantu ngo bashyire ibuye rinini ku munwa w'iyo mva. Abakuru b'abatambyi babwiye Pilato bati, "Turatinya ko abigishwa ba Yesu baziba umurambo we bakabeshya ko yazutse." Pilato yarababwiye ati, "Ngaho nimugende murinde imva ye." Nyuma y'iminsi itatu, hari abagore bazindukiye ku mva, basanga rya buye rinini ryavuyeho, babona umumarayika arababwira ati, "Mwitinya, Yesu yazutse. Mugende mubwire abigishwa be bamusanga i Galilaya." Mariya Magdalena yahise yiruka ajya kureba Petero na Yohana. Yarababwiye ati, "Batwaye umurambo wa Yesu." Petero na Yohana bahise biruka bajya ku mva. Basanze irimo ubusa, basubira mu ngo zabo. Mariya yasubiye ku mva, abona abamarayika babiri, arababwira ati, "Sinzi aho bashyize umwami wanjye." Hanyuma yabonye umugabo akeka ko ari umukozi wo mu busitani, maze aramubwira ati, "Nyagasani, ndakwinginze mbwira aho wamushyize." Ariko umugabo yaramuhamagaye ati, "Mariya." Nuko ahita amenya ko ari Yesu. Mariya yahise avuga ati, "Mwigisha." Nuko aramufata aramugundira. Yesu yaramubwiye ati, "Genda ubwire abavandimwe banjye ko wambonye." Mariya yahise yiruka abwira abigishwa be ko yabonye Yesu. Kuri uwo munsi, hari abigishwa babiri bari mu nzira bava i Yerusalemu berekeza mu mudugudu wa Emawusi. Nuko haza umugabo, ababaza ibyo bavugaga. Baramushubije bati, "Uwe ntuzi ibyabaye? Hashize iminsi itatu abakuru b'abatambyi baciriye Yesu urwo gupfa. None hari abagore bavuze ko yazutse." Uwo mugabo yarababajije ati, "Ese ntimwizera abahanuzi? Bavuze ko Kristo yari gupfa hanyuma akazuka." Yakomeje kugenda basobanurira ibyanditswe. Bageze mu mudugudu wa Emawusi, basabye uwo mugabo ngo aze bajyane. Igihe basangiraga, yafashe umugati arasenga, maze bahita bamenya ko ari Yesu. Ariko ahise azimira baramubura. Abo bigishwa babiri bahise biruka bajya mu nzu intumwa zari ziteraniye i Yerusalemu, bazibwira ibyababayeho. Igihe bari muri iyo nzu, Yesu yarababonekeye bose. Intumwa ntizahise zemera ko ari Yesu. Niyo mpamvu yazibwiye ati, "Murebe ibiganza byanjye, munkoreho." Byaranditswe ko Kristo yari kuzuka. Muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6 hagira hati, "Ni njye nzira n'ukuri n'ubuzima. Nta muntu ujya kwa Data atanyuzeho." Ibibazo. Byagenze bite abagore bageze ku mva ya Yesu? Niki cyabaye mu nzira ijya mu mudugudu wa Emawusi? Matayo igice cya 27 umurongo wa 57 kugeza ku gice cya 28 umurongo wa 10, Mariko igice cya 15 umurongo wa 42 kugeza ku gice cya 16 umurongo w'8, Luka igice cya 23 umurongo wa 50 kugeza ku gice cya 24 umurongo wa 43, na Yohana igice cya 19 umurongo wa 38 kugeza ku gice cya 20 umurongo wa 23.